Kubye ntambula jeno Katumba Wamala akalaatidde abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe okuza abaana nga bali mu mpisa obuntu bulamu era bakule nga balina ensa ekifo ky'okulowooleza mu balala nti be banaabakuliza abaana baabwe. Bino byonna byogeredde eri eggaba ekifo kya Gaba Seminale bwe kibadde kijaguza nga bwe kiwezezza emyaka 50 bwe kyanga kitandikibwawo.
Tuddeyo eka mu maka abaana tubakuze mu mpisa ennungi tusobole kubanga ne bwe tutabakuze mu mpisa ennungi era tekijja kutuyamba ng'eggwanga. So nsaba bannange ffenna abali wana abazadde bangi mu kulabirira abaana kuza abaana tuleme balekera nsi nga bwe tugamba ennaku zino twafuna eyo kyabaana b'ensi eno I don't know nsi eno yaani. So we need to groom these children and inculcate into them the discipline which enables some of those we are admiring today to be what they are.
Jeno Katumba Wamala n'atendereza nnyo ekereziya olw'ebintu byetandikawo ebikulaakulanya bannayuganda.